Exclusive from zhitspromos.com.
When you know when you I when you when you when you know when you I
from Chipata, you know. Jim Skelly, MJZ,
bring it down. DJ, bring it down. Tifa kepo china chiround. Gwile kota nevu, batuka kolwa kuno wenye ai. DJ, bring it down. Tifa kepo china chiround. Gwile kota nevu, batuka kolwa kuno wenye ai.
DJ vipangu shule, paka chakolwa ulule. Sini mutumba ulule, paka ulule. DJ bring it down, ifa kipo china chira. Kumoka kuliwe boy, kuno wenye ai.
DJ bring it down, ifa kipo china chira. Tigwile koka nevu, batuka kolwa kuno wenye ai. DJ bring it down, ifa kipo china chira. Tigwile koka nevu, batoka kolwa kuno wenye ai.
Wenye 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 kuno wenye ai. Wenye 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 kuno wenye ai.
Famumova, famumova, fisidile mumova. Osa china zitundira kumova, karini imbera kukomboni. Mowa simazi mpwanga, mowa sisiki mpwanga. Umakola ukaona nikamba vizungu, woi ni chiteko understand. Ukaona na yamba kutukwa na woi ni chiteko understand. Ukaona na somola hule, woi ni chiteko understand.
Mowa
kazi mwa ni chabi, kuno wenye ai.
DJ bring it down, tifa kipo china chiround. Tigwile koka nevu, batoka kolwa kuno wenye ai. DJ bring it down, tifa kipo china chiround. Tigwile koka nevu, batoka kolwa kuno wenye ai.
DJ vipangu shule, paka chakolwa ulule. Sini mutumba ulule, paka ulule. DJ bring it down, tifa kipo china chiround. Kumoka kuliwe.
Yes, James Kelly Chipata yana. Bwana James Nkua, the big boss, boss. DJ Shatre, DJ Banks, Wire, DJ Flex Zambia, Jakovic, Managers Ed International.
Thanks for downloading from zhitspromos.com.